Empire Records.
Chunky supplier. Supplier.
Bomboclaat.
Jembona mkonga ake. Apa nani babu basi apa nanka. Wakusota ndo tunasokota.
Luke, fantastic.
Hada tulia tulia ule mu mapepe. Hada tulia tulia uchula mapepe. Hada tulia tulia ule mu mapepe. Hada tulia tulia uchula mapepe. Mwana kwada tulia tulia ule mu mapepe. Hada tulia tulia uchula mapepe. Hada tulia tulia ule mu mapepe. Mwana ku mapepe. 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 Ule mu mapepe. 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 Uchula mapepe. 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 Ule mu mapepe. 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 Mapepe, ni mapepe tu, ila sister du. Kila akipita macho juu juu. Kama utani alipita na Shaban. Kichocholoni alikula selema. Geitani kisirani toa tungo wa zalani. Chugabana gana mwanangu simuoni. Yuko wapi eti kaenda dukani. Kufata nini ya na mipira jamani. Majuma na Aisha kweli wanasikitisha. Wanagawagawa kama wancha taifa ni mapepe tu. Itabidi wakemewe ni mapepe tu. Itabidi waupewe ni mapepe tu. Itabidi wakemewe. Ikishindikana kama tungo watolewe. Hata tungo watolewe. Hada tulia tulia udemu mapepe. Hada tulia tulia uchula mapepe. Hada tulia tulia udemu mapepe. Hada tulia tulia uchula mapepe. Wana kwada tulia tulia udemu mapepe. Hada tulia tulia uchula mapepe. Hada tulia tulia udemu mapepe. Wana ku mapepe. 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 Udemu mapepe. 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 Uchula mapepe. 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 Udemu mapepe. 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 Mapepe, eti baby nakupenda ni mapepe tu. Kwa mwingine sito kwenda ni mapepe tu. Siwezi acha solemba ni mapepe tu. Ana mapepe tu. Eti baby nakupenda ni mapepe tu. Kwa mwingine sito kwenda ni mapepe tu. Siwezi acha solemba ni mapepe tu. Ndio, ana mapepe tu. Acha mapepe yako, ushika dabu yako. Na mdi wafata macho, takujali wadicho. Kama pepo pepewe, kama jina tolewe. Mambo mumwachie, uyo tuladirie. Kaleta pepe yake, hayuko peke yake. Siyupo na wendake kama vipitu afate. Kama vipitu afate. Siyana mapepe, kaleta mapepe. Na mwisho mapepe, nikala kibwete. O mapepe, kaleta mapepe. Na mwisho mapepe, nikala kibwete. Si mapepe, kaleta mapepe. Na mwisho mapepe, nikala kibwete. O mapepe, kaleta mapepe na mwisho mapepe ni kala kibwete. Chaskia siku hizi wanakuja ani. Hawana lolote kumpe mapepe kichwani. Chaskia siku hizi wanakuja ani. Hawana lolote kumpe mapepe kichwani. Chaskia siku hizi wanakuja ani. Hawana lolote kumpe mapepe kichwani. Chaskia luke kwanza wanakuja ani. Hawana lolote kumpe mapepe kichwani. Mapepe kichwani. Mapepe kichwani. Mapepe kichwani. Mapepe kichwani. Wanakuja ani. Wanakuja ani. Wanakuja ani. Wanakuja homa bomu mapepe kichwani. Mapepe kichwani. Mapepe kichwani, mapepe isemedi anakuja ani, anakuja ani, anakuja ani, anakuja emenedia mapepe kichwani, mapepe kichwani, mapepe kichwani, mapepe isemedi anakuja ani, anakuja ani, anakuja ani, anakuja. Nilete ubasha kwako, leta, leta, tembo na mkonga ake, mabomu wa mkoa, menedia albana tatu alkolwe. Big Town imtani kwangu Natalali Bobo Mbandula na emwana Tuenja po mibasha makamandizi Sile ona mibasha mastafu Saigoni saisai Tuenja po East Africa mbo imtani kwangu Kiboni mwema Tuenja po kido kido ncheri Uwa ilala she Marage matonto Tuenja po Jesus Navas Uza Predator Kibabu sera, what's the best quality? Atwe japo mwanangu fujo, fujo. Sijasikia hapo vingweta moja yo. Msera dieba, atwe japo gana leitela vifu. Bongo atuna bichi, mkushu wa madawa baba mudi. Ntolanga, ntolanga, amjeuri mwanangu. Mwanangu taita chopa, nilete sapo kwenye kibiriti. Mwanangu kadu mpemba. Tuenja po chanki supplier. Supplier. Wakusota ndo tunasokota. Tembo na shazo ni wengi. Lakini alkoholu ni moja tu. Chausela skote ni labunchu. Chakarachui. Ni pete ubashi yako hapo mwanangu kesi majioni mwanangu kimjoki
ra chunky supplier supplier scary
chunky supplier supplier chunky supplier chunky supplier dot com
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.